Johibrania 7. Melchizedek no ne ruoth Salem, kendo ne en jadolo mar Nyasaye manyalo gik moko duto. Noromo gi Ibrahim kane Ibrahim dok dala koa loyo ruodhi mi nogwedhe. En ema ne Ibrahim omiya achiel kuom apar mag gik moko duto mane omayo ruodhigo. To tiend nying mar Melchizedek gin ariyo. Mokwongo en ni ruoth makare, to bende en ruoth Salem. Tiende ni, ruoth kwe. Onge wach moro mondiki ni en gi wuon kata min kata anyuolane. Kendo onge wach chakruok mar ndalone kata giko mar ngimane. En kaka wuod Nyasaye. Osiko jadolo nyaka chieng'. Parieuru duong' ma jali nigo. Ka Ibrahim kwarwa ema ne omiya achiel kuom apar mag gik mabeyo mope. To chik ochiko nyikwa Lawi, ma gin joma tiyo tich dolo, mondo ochok achiel kuom apar mag gik moko kuom ogandagi. Tiene ni gigol gigo kuom Jo-Israel wetegi, kata obedo ni owetegigo bende gin nyikwa Ibrahim kamano. Melchizedek to ne ok en nyakwar Lawi, to kata kamano Ibrahim nomiye achiel kuom apar mag gik mope, mi nogwedho kata mana Ibrahim, ng'at mane oyudo singruok mag Nyasaye. Ong'ere malong'o ni ng'ama duong' ema gwedho ng'ama tin. To korka jodolo, to waneno ni joka Lawi, magin joma yudo achiel kuom apar mag gik moko go, gin joma tho. Korka Melchizedek, to waneno ni ng'at mane oyudo achiel kuom apar, muma wacho ni pod ngima. Chutho, wanyalo wacho ni kane Ibrahim ochulo achiel kuom apar, to kata mana Lawi nyakware, ma en ng'at mane onego yud pok mar achiel kuom apar, bende nochulo pok no. Nimar Lawi ne pod ni ringre Ibrahim kwar mare kane Melchizedek oromo gi Ibrahim. Chik mane omi Jo-Israel notenore kuom tich dolo mar Jo-Lawi. To kadine bed ni tich dolo mar Jo-Lawi ochopo tichne maonge gima orem, to onge gima dine mi jadolo moro machielo wuogi e kanyakla mar Melchizedek, to ok e kanyakla mar Harun. To ka kit tich dolo oloki, to mano nyiso ni chik bende nyaka loki. Awacho kamano nikech jal mwawuoyo kuome ni, tiende ni ruodhwa, noa e dhoot boro ma ng'ato pok oae mondo titich dolo e kendo mar misango. Ong'ere malong'o ni ruodhwa noa e dhoot Juda. To kane Musa wuoyo kuom tich jodolo, ne ok mulo nying dhoot Juda. To tiend wachni medo nenore malong'o moloyo, ka jadolo machielo owuok machalo Melchizedek. Ne ok okete tich dolo kaka chik pinyni dwaro, to ne okete kuom teko mar ngima ma onge gima nyalo ketho, mana kaka muma wacho niya,
in jadolo nyaka chieng' e kit tich dolo mar Melchizedek.
Chik machon no osegol oko nikech oonge teko, kendo ok onyal konyo gimoro, nimar chik ne ok ochopo gima ne oketene. To geno manyien koro osekel, mamiyo wasudo machiegni gi Nyasaye. To bende mano ne ok otim maonge kuong'ruok. Kane oketi Jo-Lawi e tich dolo, to kuong'ruok ne onge. Yesu to ne oket jodolo gi kuong'ruok, kaka muma wacho kuome ni,
Ruoth Nyasaye osekuong'ore, kendo ok nolokre ngang' kuom wachne mawacho ni, in jadolo nyaka chieng'.
Mano omiyo singruok ma Yesu osiro ber moloyo singruok machon. Nitie wach moro machielo bende. Jodolo ma Jo-Lawi go ne nyaka bed mang'eny, nikech kaka ne gin dhano ma tho, tho ne mono gi siko e tichgi. Yesu to nigi tich dolo ma ok weni ng'at moro machielo, nikech osiko nyaka chieng'. Kuom mano en gi teko mochwere mar reso jogo mokadho kuome kasudo ir Nyasaye, nikech ongima nyaka chieng' mondo okwan gi Nyasaye. To jadolo maduong' ma kamano ema wadwaro, nikech oler kendo onge ketho. Chilo moro onge kuome, bende osepoge kuom joricho, kendo oseting'e malo moyombo polo. Onge gima dimi otim misengini pile, kaka jodolo madongo moko kuongo timo misengini ma gipwodho go richo gi giwegi, to eka gitimo misengini mipwodho go richo ganda. En to notimo misango dichiel kende, kane ochiwore en owuon ka misango. Chik Musa to oketo dhana manyap mondo obed jodolo madongo, to weche singruok mane Nyasaye okuongorego mane obiro achien bang' chik, oketo wuoyi mosedoko ng'ama kare chuth, jadolo maduong'.